kina baba, mama Rosi, mama Gladys. Naona kina baba, George na Geoffrey. Ni wameiridhia ndoa ya watoto wao, utiwawatakia maisha mazuri. Na waona kina mama, mama Rosi, mama Gladys. Naona kina baba, George na Geoffrey. Ni wameiridhia ndoa ya watoto wao, utiwawatakia maisha mazuri.
Dada Karo na Amina, mko wapi leo? Kwa maringo na madaha mjisheue. Leo ni leo, wakisema ni yenu harusi. Naye Mola atawabariki, wakisema yenu harusi. Naye Mola atawabariki.
Sulo abo abo abo, Lady Mama Shuga Steam na Magi. Kweli leo ni siku yenu. We have one OT Shuga. Joga, 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 aha! Tunayo ama hatuna, vigele gele basi, vya Steve na Magi.
Kaka Steve na Magi, siku ni yetu leo. Washikamane daima,
usawaepushie
ndoa yao idumu.
Ya Rabi uwajalie,
washikamane daima.